tafsiir jaraa'id oo qabteen guddiga doorashooyinka ee dalka ethiopia ayaa habeenkii xalay ahaa lagaga hadlay halka ay marayso natiijadii doorashada dhowaan ka dhacday dalkaasi iyadoo la sheegay in 56% codadkii la dhiibtay ay guddiga soo gaadheen lana sugayo inta harsan sidoo kalena ay jiraan cabashooyin xisbiyada mucaaradka kasoo yeedhay warbixintan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o da maxamed cabdiraxmaan gataa
shirkan jaraa'id ee uu qabtay golaha doorashooyinka ethiopia ayaa lagaga hadlay halka ay marayso tirinta codka laga dhiibtay doorashadii dhacday 21-ka bisha juun oo aan lagu dhawaaqin natiijada rasmiga ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka burtuqaan madhegsa ayaa sheegtay in 65% codadka la dhiibtay ay soo xaroodeen iyada oo la filayo in inta dhiman la heli doono dhowaan shirkan jiraa'id ayaa lagu soo qaaday cabashooyin ka soo yeedhay xisbiyada tartamaya oo ku salaysan hannaanka doorashada 160 cabasho ayaa soo gaadhay xarunta golaha doorashooyinka ayay tiri burtuqaan madhegsa haddaba guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in la filayo in natiijada doorashada la shaaciyo wakhtiga loo qabtay oo ah 10 maalmood gudahood balse laga yaabo in loo baahdo muddo kordhin maalmo dheeri ah isku socda duubo doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee la qabto tan iyo intii uu dalku ka dhacay isbeddelka siyaasadeed walow ay jiraan goobaha deegaanada qaar oo dib loo dhigay islamarkaana la qaban doono doorashada bilowga bisha sebteembar ee sanadkan 2021 maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga